Yeah, ngiyasaba ukukujaja kube ngathi ngiyakuhlulela. So noma yini ozoyisho ngeke ngilo ngizoyibukela. Uma ngifika ngikhala ngosizo uNkulunkulu bengamukela kuthiwa yena owaziyo ukuthina buka abantu bephela. Enkohle ngomunye unyaka owami ubaba ngamswela. Ma older brother washiya futhi kubuhlungu kuyazwela. Noma ubani unezakhe inkinga ngeke ungisule emazehla. Bele ngibekezelela isimo kona kuzima ngiyakutshela. Jabulela into eyabo ubani othanda ukuphila ngokuswela. Mhlawumbe umhlaba ngiyawuvalelisa ngeke ngiphile kanjena. Mina nginalo into ephathekayo ukuthi angithanda uma ungizwela. Lolu isizo kunye ngiyakuzwa. Mhlawumbe ngcono kakuwe siwaguqa uthandaze kodwa ungamkhohlwa uma uzocela. Mina ngeke ngive up noma ngabe imvula zanginetha. Umelelo ngizwa ngekhala nale simo ngesimele. Hlala naye umvikele into angayithanda ukuhlukumezeka. So many haters agcwele umgaqo umzima nokhululeka. Inkinga sona kulo mhlaba uYesu kuphela ongasawukela. So everything that is happening in the world kumele sisamukele isimo sikakulibali. Cause only God knows. Yeah, cause only God knows. Yeah. Only God knows. So everything that is happening in the world, man, it's some of the symbols that glibal. Cause only God knows. Yeah, cause only God knows. Yeah, only God knows.